why? Nick watch you wear.
Why?
He's someone I know, I don't care. When I say my name, boy, you mean to me.
Hata wanishike masikio, sito wasikia. Mana sauti ya kuyokosha moyo, dona isikia. Nishatia nanga, ya mapenzi, wapandari yako. Kamwe sito danga, kwa makuzi, na wetiba yangu.
Wenda mchanja wangu, unanijulia. Unaniwezea wenda mchanja wangu, unanijulia. Nimekuona wenda mchanja wangu, unanijulia. Unaniwezea wenda mchanja wangu, unanijulia. Nimekuona wewe.
Nilomia, nimeyasahau. Machozi nilolia, meyafuta wewe. Umerudisha furaha yangu, ilopotea muda. Na kuzivuta hisia zangu, kwa kunipa